ölüleş, bu böyle bir ismatım. Body with his mind to me. Your body with his mind.
Do the heat. Do the heat.
Kinosi ibyo mvuko bitega matwi ubifata uko biri bivuga uko biri these days taranigikora turi imboga razaga kwicaza my G tukakwibagirwa all night tukabyimenyera amanika tula slayinga aukura meka uwamwiminga na Erike yabaye Sandra yeah. Uko niko mbyumva Ngorata teta Fiti tuza n'umutima Bro, teta shaka pisa iPhone ndetse n'imodoka Ngorata isha Urankunda ni wanendeka Bro, afite Simon Popson ndetse na Pasori Igikwe na papa sava byaramunaniye Filipita yaratunaniye So it's alright It's alright Mana nujya no kumumugore Uza Melissa cyangwa ubipowe Uza ndindi satunda Itazandwa z'umutima na now Dore mora niruka, niruka Ndimo nshaka uwamuza Wamuza gusinana ziragigira, gigira Sintaka kuhubajira yeah. Ngorata teta Fiti tuza n'umutima Bro, teta shaka pisa iPhone ndetse n'imodoka Ngorata isha Urankunda ni wanendeka Bro, afite Simon Popson ndetse na Pasori Teta, fiti tuza n'umutima Bro, teta shaka pisa iPhone ndetse n'imodoka
Dude